step down. Music is in my life. Hush Mary. Hashtag
Summer Breeze.
Friendly story. And a friendly story.
And what a kuchi.
Friendly story. Oriyo Toraba. Kanatoka ona. Tatuka kaya tuleke tunyume.
Step down.
Maria sombe butopekewe.
Step down.
Ashili na ya funyo wademi.
Step down. Step down.
Tatuka kaya tuleke tunyume.
Step down.
Maria sombe butopekewe.
Step down.
Ashili na ya funyo wademi.
Step down. Step down.
Rachikati tetubikora. Tunyumye byabakulu tetuli amakora. Jazz samani zitu samubitara. Amabala makule. Sweet is a roommate, but we have a tight friendship. So I will have no limitation. So that is judge, please don't judge. Kumengo meno siya abadofu. Demo sanjifu kwa galo, limo sanjifu. Ategwe ex, tundeta kubamu. Oli omite dinakuta na kweka mwazimansi na please. Tatuka kanya tulike tunyumi.
Step down.
Maria sombe mutopekewe.
Step down.
Ashiri na ya funyo wademi.
Step down. Step down.
Tatuka kanya tuleke tunyumye.
Step down.
Maria sombe utopikewe.
Step down.
Ashili na ya funyo wademi.
Step down. Step down.
Onu highways fearless ebitala bia tuta. So mani meda si proud ya ikibula kanabula. Ikori mari alikori hashi. Now step down na iru munga munga. Okula chowuli na vita kuzimba. Obachi kuluma. Tomenyeka kalabu kawalonde mu achi. Adimi Ashley, so feel the vibe. Wanu love, marry love. Samaburi sisikasu watu ondeka. Ndiya siroba, oriyoto roba. I wanna dance to maximum. Life is short, them enjoy. When I'm still alive. Tatuka kanya tulike tunyumi.
Step down.
Maria sombe mutopikewe.
Step down.
Ashiri na ya funyo wademi.
Step down. Step down.
Tatuka kanya tulike tunyumi.
Step down.
Maria sombe utopikewe.
Step down.
Ashili na ya funyo wademi.
Step down. Step down.
Na henga rachi tetubikola.
Tunyumia
ya wakulu tetulia makola. Jansi samani zitu samovitala. Voice melody tuchikuwa rimba monigidi. Ije totubo watu kwe mwaka doli. Tapu jasa ini kipremo beat. That's your baby. That's your baby.